kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
ganyi kante to bogi jande faandu hala mamadou sama sikou jamnyal secrétaire hedi be en jahan be dorde famu kabaru nampu madun ko do e dongal miankare yambere finata wa gurel kara worul fadde dun wadde de le ngeddi miankabe fuf tarki meden handi naba en ben amerin kobe ja jogorabe hono ube e lamibe ardibe lamade gaaw le kukiyanden an songo handi be jodi inde andite en region dingon seme ko rewde hande ben bismillah sakrat dumiya kaabe bismigol koddo yu tawangal mabbe sabi dun edum yambine hitande fuf nampu dum indirte kedo na fostan Ousmane Niall Boulay Alcissé
e wi change Koulibaly américain di koutial o jangino dum gonde foftere kongol nampu an holle wide koddo e miyangan kore o tindini wide o alada fuddi le ngendi kara worula fadde mudon jukinede le gelle godde miyangan kobe
nampon won korko yudo nokku goddo nampon sho won debbo yudo nokku goddo e hakkile anka do e gorko mo laaba san nyawdo eggudo yudo ngeni mudum so wari suudaade ngeni wondi tewtudo dom ko nyaama kan ko yara fay goto bisimaimo o jukiti ke lawol mako o yotti ke ngeni wondi kasen to wonto o jabbita no wodiri o tawi dom debbo goto an yoga ndiyam ko nardi don do hokka mo ndiyam ko o yara debbo o hokki mo ndiyam o yari kambe be chalakimo ngendi o ardo so yimbe mudum fu nefimo bone samido mudum ngeni jabbo bisimindemo no wodiri ndi hebi jam
andude darne mudun e bantare jam kaltidal e bisimingol festival nampu fudama le lewru janvier hitande 2026 do ima daraji ngadade do fifina tawa leydi malindi andingol cedinowol wide o golle yo renude fifina tawa onoko amadou be traware directeur regional finatawa ko jala bedini en famu do kabaru mon
cette fête qui
dedo julde so ngonga o darne mudum ana mawni san ele lenyol miyanka en le lendi le region tatoba o hore du fumi e mieli nampon le nyalo mo hande o yo julde kertande don sabe so lamu lendi hore ele wi ministre komunido golle juude finatawa bani ania windude nampon o chapandati lewru janvier bettindu ele hakkune fi finatawa
e yambere 2026 festival nampu wadi juude sappo e go'o yottade sappo didi lewru me yabbe dokku chalato do sisili finatawa e jande anan yimina yirwere kebal e neddako fa yottade finatawa mali don ko David Koulibaly hebe ne sijo tamane juude kuchala
to tumdu ton hultan wiide fanda e danande ko minbe finatawa e kanye haybugol tawangal lela mutumutu woni susuli kawrutal jande e famu ben fuddugal asware jabbinde jeegom juin to tumdu ton ko warata tamantudon yimbe ngari e maggal do ben landinal fedde ko minbe finatawa region tokal ton ko buri temdere ben unyere temedde ledde to woni tutade le nokki kiddo damaji kuro porto ben le commune sajul ben habbo bonandaji hawalu bangal manaji dun fuddi on nyaloma goto o yo le yambere nyaloma hertanango hawalu nyande aljumare 2 juin 2026 gulduri sajul aliyet gold landini dun to gawtul nyande aswere nde ben na chambre de commerce landini to tondral hakilaji du kabaru du ben titalla ciogu essence ngal do kawtal hawrintini kala kumni be ndiam yite region o holtama wide e madraji ngadete yalla ne wamu nyana hebele bangal mudun darande jankobe le ben na momni sanne ben le kabaru lamibe hibbe mali kambar dun ben kambe dun ngoni iwbe e ardibe alamade gaw e wi kanko tarinki ke mahamadu sumelu asallu ben asul mabbe yo kukiya den an songo hande fadde dun nangude gaw fuf kadan fostango alcissé
c'est une dynastie qui s'est étendue de Kukia vers Gao.
Ngollo lenyol lam Kukia fuddi so yehi Gao. Indirtebe jaa'en lenyol mu am lam de hitande temede jeegom chapannay e nay fuddi Kukia za aliyemen dum fuddiri. Chagal kanko za aliyemen za keyan wari. Ko futti don ko kanko za kukurey lami. Ko kanko do futti ton ko za takei lami. Za takei ko futti don ko za matakei lami no iwi ton ne kanko du za bibey wari kany leñol lamu sappo e joyi indirtebe jaam lami kukiya fay goto e mabbe nata e dina alislamako tawede yimbe hewbe urowbe tatiji kewdi ka anananna lumu mabbe fu kambe songaybe fayotto lami do mabbe sappo e joyo mbero o ka fu tawbe nata e dina alislamako tagal mako nem woni ko be nata e dina dum wadi ele lamu ja kuso tubro sonate dina alislamako de hitane ujinere e jene yade hitane ujinere sappo kanko iti lamu o kokiya so natiri dum gawo sanai to wonto bomata inde ja kuso chakitido ele lenyol lamu ja en ana indre ja asiboy lamma ko fordi ele lamu kanko musa e wonodo hijji so tabori le lamu gawo le hitane ujinere temetat noga ejiti no warti ode makkane goto e suka mako doni kanko musa tubini gawo mo indre sagamajan lenyol ja en do kanko musa wari tom le dui ujinere temetat noga ejiti yade dubi ujinere temetat noga ejene dum timmi
musa a 1328 29
sakra do katene kawo jom hande di jom jaram heda yo enkire jom